Massa Gucci, Kenyan boy, 001.
Nakshi nakshi, wangu my baby, unanimaliza. Ngari ngari, unawaka videdle, kwenye kiza. Shingo nikidani, oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naondara leo nikona we, kama ruba mimi nza kuganda. Kifuwa nilala kubembeleze, kama ya imama nza kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got a beauty smile we mama wabobo. Na wale wanyuma walinyona poyoyo. Lakini kwako manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansi, yeah. Baby let me dance for you, for you. Kwenye baridi mindo dupe. Nikufuniki na bubu bubu lama. Unanifanya minilewe. Unaniweza wapenzi lako minakaba. Mie kote nilisaka saka. Wakunifati moyo wangu sikupata. Mabete wengi nilitapataba. Wakaucheza moyo poka kama karata. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got a beauty smile we mama wamoto. Wale wanyuma walinyona poyoyo. Lakini kwako manisha pika. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you, for you. So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie. Baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby let me dance for you, for you.
For you.